Tabernacle is my prayer.
Abenakele umkhuleko wami ngijabule impela kulokhu kusa ukubona ukukhwela kokomoya kwaleli tabernakele nokuthi kanjani lokho isayini phandle lapho balungiselela ukwakha indlu yokukhonzela entsha manje ngicabanga ukuthi iyadingeka futhi ubone kamuva uma inkosi uJesu libala emva kokuba sesihambile bayobane abantwana bethu bayofanele abe nendawo yokuba baye endlini yokukhonzela futhi sifuna ukuthi ngokuqinisa silwele inkolo abayinikelwayo abangcwele. Ngicabanga ukuthi lokho yinto enhle futhi njengoba nje kade ngingena emizizwaneni embalwa edlule ukwenezela ngeziningi nezifakazo lobo osebuvele bunikeziwe mayelana nokuphiliswa imihlangano embalwa edlule etabernakele lapha lokho nje kuqhubeka njalo zinqamelana zokuphiliswa ukuphiliswa okukhulu okumangalisayo. Ngishiye umngami phandle manje nje nabantwana emnyango futhi unodadewethu ukhona uhlezi manje ekhuphuma kakhulu nje waze wakhala ngesimangaliso esikhulu esenzeke endodaneni encane engumzukulu wakhe ezansi le ngiyacabanga ethathanuka nkosikazi Nesh lapha indodana yakho encane engumzukulu kade ihlushwa ngokuhlupheka nomhlangano ogcina lapha inkosi uJesu ngiyacabanga yakubiza futhi yathi isho kanje inkosi lokho sekuhambile futhi izophila futhi umfana omncane uphile esawo ejwayelekile futhi uyaphila uphila impela nje ngakho konke futhi kuyakhuthumisa uzwa lezo zimpakazi. Kwase kuthi-ke umfo omncane okhona futhi wacelela unkosikazi Stotse umkhuleko obesanda kuhlinzwa nokukhathalela kwabo yabo uma kungekho umuntu ofuna sibakhulekele ngani eyabo kuyakhombisa inqobo nje uma uzama abantu befuna wena ubakhulekele ba ukukhathalela yabo ngezinye izikhathi kuba kubi kakhulu kuze akubi kubi kakhulu kodwa abaningi kakhulu ukuthi nje uze udingeke ugidimele phandle kwenye indawo futhi ubhekise ikhanda lakho le futhi uthi ukucasha kancanyana ukuba uphile kodwa ngiyajabula bayakwenza lokho kungalokothi ucabange ukuthi angithandi ukubabona ngoba uma kwakungekho noyedwa owayefuna ngibakhulekele ibeyoba kuphi inkonzo yami nani yabo yabo kodwa ngezinye izikhathi uma uthi mfowethu Branham angiqondi uma abantu bebeza kanjalo futhi uyomonyukela kwenye indawo kufanele ngikwenze lokho ukuze ngiphinde ukukhulekela abantu. Wena nje akusiyo nje indawo eyodwa lapha kusemhlabeni wonke futhi kunesihluku ngempela futhi nginesiqiniseko ukuthi ngiyakuqonda lokho. Oh, kuhle kakhulu ukuba ngumkhristu. Angazi nje ukuthi ngangiyokwenzani ukuba kwakungesikho okukakuthi ngakho futhi ukuba nenhlanganyelo yobudlelwano namaKristu lokho abantu abafana nokholo oluyigugu abakholelwa kuNkulunkulu futhi bayamethemba futhi bayakholwa ukuthi ngolunye usuku olumangalisayo yoba ngaphezu kwayo yonke lempi futhi kube nokunqoba futhi sime kuhlengiwe ekufanele naye ngale kwelinye.
I would like to make just a brief announcement that
futhi ngizothanda ukwenza isinemezelo esincane nje ukuthi ekufikeni kwetabernakele nokunye senza busha isisekelo sethu kakhulu ingxenye yami yemikhankaso kwehle njalo konke emihlanganweni selokhu ngiqale kulokhu engxenyeni yokuvangeli eminyakeni eminingi edlule esikhundleni sokwenza isisekelo ukuba nelinye iqembu labantu ngasebenzisa iqembu nje lelo engangazana nalo futhi kusukela futhi senza isisekelo ukuthi yonke imihlangano yami iyophathwa ngaphansi kwegama letabernakele likaBranham futhi nokuthi kuyosetshenziswa e-Union National Bank e-New Albany njengalapho imali ebekelwe into ethize ingakhokhwa kulokho ukuthi ayikuthelela uma ngingalenzi yonke imali eyayithathiwe iyothelelwa kimi uma ngingalisebenzisanga itabernakele likaBranham njengasisekelo. Abaningi benu bangizwile ngikumemezela lokho zikhathi zonke ngifanele ngikwenze ukuba ngikwenze lokho futhi manje ke sibeka isisekelo esisha manje uthi sizothanda abaningi njengoba bazi ukuthi bangaki abantu bangizwa ngimemezela lokho lokho konke kweziphiwo sisebenza ngetabernakele kaBranham na phakamisani izandla zenu nje nonke impela nonke konke futhi-ke uma inkonzo isiphelile uma nithanda nginenkulumo mbiko encane lapho kuzeni na uma nizoyisayina uma niphuma umfowethu Roy Robertson ungaba nayo emuva lapho isizathu sizobeka esinye isisekelo into efanayo nje kodwa esinye isisekelo ukuthi zonke izimali zethu nezinto ezithathwe emhlanganweni izigcine zingathelelwa zizozibekwa njengokwejwayelekile e-Union National Bank ukuba zisetshenziswe ngetabernakele esikhundleni sokuba ne-found esinye isisekelo isizathu lesi sekuyisisekelo vele egameni letabernakele likaBranham futhi-ke unoBranham lapha noBranham lapho futhi kanje futhi izisekelo ezehlukene ezingahambi kahle umfowethu Robertson uzokunakekela lokho nina enithandayo uma sisiphuma sizokuthakasela manje kulokhu kusa ngaphambi kokuba singene enkonzweni ngizothanda ukuthi inkosi ithanda ukuthi ngizozama ukubuya kulobusuku futhi ngiyakuzonda ukuthatha imihlangano yomibili kumfowethu nevi kodwa ungicele ngomusa ukuba ngikhulume futhi kulobusuku futhi uma inkosi ithanda ngifuna ukukhuluma kulobusuku ngendaba yemvangeli yokuthi indikimba ethi ubani lona na ubani lona na futhi-ke kulokhu kusa ngifuna bengicabanga ngokukhuluma kulokhu kusa ngendikimba yosuku lukamama futhi ngiyazi ukuthi kule ntambama nasekuseni kugcwaliswe ngezinhlelo zosuku lukamama ngakho ngicabange ukuthi ngizoba nohlobo lokuhlanganisa okuthize ngoba sifuna ukukhulekela abagulayo ngokushesha emuva kokuba le nkonzo siphelile futhi njengokwejwayelekile siyakholwa ukuthi uNkulunkulu ungumphilisi futhi uphilisa abagulayo nabahluphekile futhi ngiyazi uyakwenza lokho futhi kungaphesheya kwanoma yikuphi ukungabaza lokho ngoba kuneziningi kakhulu izifakazo ezinqwabelene ukuthi siyakwazi lokho izolo kade ngibuka esakeni lelo umfowethu Jean noLeo abakade beligcina nje lezifakazo lezo abakade bezicosha futhi bekungelikhulu isaka lokugqamile ukuphiliswa okumangalisayo lokho inkosi ekwenzela abantu futhi ngicabangele uma lokho kuzoba njalo bekungaba njani kube besikugcina sikuchazile konke lokho okwenzekile na ngiqagele ePuerto Rico seJamaica kuphela bekuyogcwala ishumi lezinkulungwane noma kangcono izifakazo ezigqamile zokuphilisa kwenkosi lokho ekwenzile manje ngaphambi kokuba sivule incwadi asikhulume kumbhali
osi
sibonga kakhulu kuwe lokho ukuthi uma sikhothamisa amakhanda ethu siyangingiza ngamazwi nje esifanele siwazi ngokuba angikholwa ukuthi kusezindebeni zomuntu kuzwakalisa ukuzwa kwenhliziyo yowesilisa noma owesifazane umfana noma intombazane oseke waba sekuxhumaneni nawe ukuzwakalisa izindumiso zethu kukuthi sikudumisa kanjani nokuthi uchaza ukuthini kusehlukanisile esonweni futhi kusehlukanisile ezweni futhi kusinika into eyiphakade nebusisekile futhi ngeke sathola amazwi ngokweneleyo njengoba kwake kwashiwo indoda yezinga eliphezulu emavikini ambalwa edlule ukuthi yayingakhuluma ngokushesha nakalula izilwimi eziyisishiyagalolunye ezehlukene ibambe indawo yayo nomeluleki umongameli wethu othandekayo uDwight Eisenhower futhi nakuba ekwazi ukukhuluma izilwimi eziyisishiyagalolunye kahle wathi ngenkathi emukela umoya ongcwele wazizama zonke ezisishiyagalolunye futhi akubanga bikho mazwi ayengawathola ngokho ayengakuzwakalisa futhi ngakho wamnika ulwimi olusha ukuzwakalisa nokubonga wena ngalo futhi sizwa ngaleyo ndlela nathi nkosi ukuthi uma ukuphila sekuphelile ukuthi mhlawumbe siyokhuluma ndawonye ngolwimi olwehlukile ukuze sikwazi ukuzwakalisa esikucabangayo ngawe manje sizocela Nkosi ukuthi uzubusise le tabernakele meluswala abaphatheli balo abadikoni balo bonke abenhlanganyelo yobumbano balo abantu abavakashile lapha beza phakathi naphandle kweminyango angathi kungatholwa njalo njengokunikelwe isisithelo sokuphumula lapho abadiniweyo bengeza eminyango yaso futhi bathole ukuphumula nokuthula emiphefumulweni yabo futhi ukuthi abagulayo bengeza eminyango futhi baphume bephilile ngenxa yobukhona njalo bukankulunkulu umnini mandla ohlala ngaphansi kophahlalalo
We would ask Lord that ukuthi
kulolu hlelo luzayo lo lolo osendwenziwe manje ukuthi uzohlangana nebhodi futhi uhlangane nabo bonke
ukuthi
uma ukuthokozisa kakhulu ukuthi kuyoba khona isikhumbuzo esiqhubekayo sokukhuleko lo owakhulekwa kuleli qhebe elidala nendima yokukhula ngelinye ilanga
Kuthi
manje iba yindlu ephethe ilambu ukhanyisela imikhumbi isisithelo sokuphumula obadiniwe ngenxa yempendulo yalowo mkhuleko manje sixolele ngakho konke lokho esikwenzile noma esikushilo noma esicabangile lokho kuphambene nentando yakho enkulu Uthi kumbula Nkosi ukuvelanga ezinhliziyweni zethu ngathi kuba kuphela sikuveze ngendlela yethu noma ngezindebe zethu kodwa ngokuhlehla wena usizwile ngenkathi sesibona ukuthi esisephutheni esivuma ukukuvuma ukuthi asifuni ukukubamba ezinhliziyweni zethu ububi khona-ke yazi ukuthi uNkulunkulu akayi kuyiphendula imikhuleko yethu kodwa ukuvuma zonke izikhathi ukuduka kwethu
ukuthi
sizocela Nkosi ukuthi uzobusisa kulokhu busa konke esizweni sonke njengoba kugujwa umkhosi isikhumbuzo sosuku lukamama kodwa lolu kwangathi ungebe nje usuku lukamama kwangathi kungaba njalo nsuku zonke
God grant this morning that mothers women
uNkulunkulu siphe kulokhu busa ukuthi Mama abesifazane abazulazula kude kuNkulunkulu ukuthi bazoza kubo uqobo kulokhu kusa futhi bazoqonda ukuthi lichaza ukuthini igama elithi umama oyedwa ozalile wangathi angaqonda ukuthi abantwana kusukela ebunyeni bakhe nendoda yakhe bekungamatshe amancane angamagugu uNkulunkulu awabeke phansi ukunakekela kwakhe
onake
uNkulunkulu uyobeka isibopho kuye ekukhuliseni labo bantwana ukuthi njengoba umbhalo usho ukuthi wayesifazane omuhle futhi umama lokho ayikho ukuthi abantwana bakhe bayombiza ngobusisiweyo Nkosi uma sibona lolu suku ngenkathi bekuhlela kakhulu emibhalweni futhi beziphathisa cishe okwezilwane siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosinika uhlobo oludala lwemvuselelo leyo eyobabizela emuva endaweni lapho abafanele babe kuyo Nkosi singeke noma yikanjani sakhohlwa ukukubonga ngomama bangempela ngokuba siyazi ukuthi sinabo abanjalo abaphilayo namhlanje bangempela omama boqobo uNkulunkulu babusise bangamagugu amakhulu kethina futhi siyakhuleka ukuthi uzoqhubeka ube nabo Nkosi futhi kwangathi bangaphila ngokujabula futhi babone isithelo sesizalo sabo sikhonza uNkulunkulu ukuthi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi labo abafake imbali emhlophe kulokhu kusa noma iflawa elimhlophe kusho ukuthi omama babo udlule ngaphesheya kwale nkundla yokunyakaza namhlanje kwangathi Nkosi uNkulunkulu bangaphumula ngokuthula futhi imisebenzi yabo ibalandele siphe khona Nkosi manje thatha izwi lakho Nkosi futhi ukhulume kubantu futhi ubaphe induduzo ngokuba yilokho esikuhlanganele lapha ukuzwa ubukhona bakho kuzwa izwi lakho futhi sibusiseke. Ukuthi sisuke lapha ukuba sibe abesilisa nabesifazane abangcono abafana namantombazane nanjengoba besinjalo ngenkathi singena. Sicela lokhu egameni likaJesu indodana kaNkulunkulu. Amen. Ngiyakuthanda ukufundwa kwezwi lakhe elibusisiwe.
So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians and read for a
Ngakho manje sizophenya kulokhu kusencwadini yabaseKorinte bokuqala. Futhi sifunde ingxenye yesahluko seshumi nanhlanu. Siqale ngevesi lokuqala.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you.
Yepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nena lamukelayo nenimikulo.
By which also you are saved.
Neni sindiswa ngalo nqani bambelela izwini enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwenu ungabanga yize.
For I delivered unto you first of all that which I
received. Nganinika lokho engakwemukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo.
And that he was buried and that he rose again the third day.
Nokuthi wembelwa nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo.
You might say, Brother Branham, that's
ngathi nithi mfowethu Branham lena indikimba engajwayelekile yomlayezo wosuku lukamama.
Well, that's true. But you know, God's
awu lokho iqiniso. Kodwa niyazi uNkulunkulu akajwayelekile futhi wenza izinto ngendlela engajwayelekile.
And I thank the
futhi ngiyacabanga imicabango kamama.
And I have
futhi nginaye oyedwa kulokhu kusangomusa kaNkulunkulu kusalokhu elapha emhlabeni nathi. Futhi ngibonga kakhulu ngomama. Kodwa ngenxa yokuthi besifanele sibe nayo futhi inkonzo yokuphilisa futhi ngingazi ukuthi bengizobuya futhi kulo busuku, kodwa ngicabange ukuthi mhlawumbe sizopenda uhlobo olwehlukile lwesithombe.
Mother is so great. You know the first one.
Umama mkhulu kakhulu niyazi ukuqala owakwemukela kulempilo umama wakho.
No one can touch you because you're conceived.
Akekho ongakuthinta ngoba ukhulelwe futhi ukuthwala ngaphansi kwenhliziyo yakhe.
And she is the first to know
futhi ungokuqala ukwazi wena futhi ukuqala ukulempilo ukukubamba.
Then when you're born,
onake ngenkathi uzalwa ungesinye sezanda zokuqala ezikuthintayo futhi awesule izinyembezi emehlweni akho.
She's the first one to patch you and to love you.
Ungokuqala ukukumbambatha ukukuthanda nokukulolozela kulempilo umama wakho. Manje ngicabanga ukuthi akukho ukuhlonipha okwanele esingakunika umama. Umama ngokuqala enomntwana futhi unomthwalo omkhulu owokuthi lowo mntwana uzoba yini, uzonika ngendlela leyo umama ayiqalayo ukuthi umntwana endleleni azofanele ayihambe.
Has the responsibility from God to
umama unomthwalo kuNkulunkulu ukubeka lo mntwana endleleni elungile.
Uthi
ngiyacabanga ukuthi kungakho omama enokuthinta okukhethekileyo. Ngazi ngumfana kule dolobha ucabanga ukuthi umama wakhe ukhona manje.
He's almost my age.
Eshe uyintanga yami.
But I don't say this to hurt the
kodwa angikusho lokhu kulimaza umama ngoba usenokulimala okwenele njengabo bonke omama.
But the boy drinks and he drinks.
Kodwa umfana uyaphuza futhi uphuza kakhulu.
And when he gets real drunk.
Uthi uma esedakwe ngempela. Uyoze ekhaya futhi agumele empedeni. Nonina futhi amgaxe.
And he's got grandchildren.
Uthi unabazukulu.
But there's something about just the pat of a mother.
Kodwa kukhona okuthile mayelana nokumbambatha kukamama nje. Lokhu kuthi akuthathe indawo ehlukile kunanoma yini enye into engathini. Lokho kuthi kulempilo ukukhuluma ngokobuntu.
You know, a man like Moses, he, if I could credit
yazi indoda njengoMose, uma ngingahle ngingome noma yini esimweni sakhe akungoba wayenomama othunywe nguNkulunkulu.
Niyazi
kwakunguye lowo owakhuleka ujoke bedi futhi ekade eyilangazelele lengane futhi ngenkathi izalwa wayengowokuqala owayelolozelayo futhi wayisingatha wakumkhumbi wayebeka ebungwini ngenkathi inhliziyo yakhe ehluphekile iphuka ingane yakhe encane eyodwa kuphela futhi kwakuyinto enkulu egqamile isiqu esincane esasisezweni lonke nokuthi umama uyithanda kangakanani noma iyiphi ingane kodwa ukubona lo mfo okhethekile omncane.
And then in her heart she knew that he was born for a purpose.
Wase kuthi ke enhlizweni yakhe wayazi ukuthi wayezalelwe inhloso futhi ke ukumthatha nokubeka khona impela emphandweni wezingwenya phande phakathi
emfuleni.
Ukukholwa wakwenza lokho azi ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukumnakekela. Futhi ukubukeza uthando lukamama nokwenza kwesimilo sokholo lwakhe. Ngokuba ukholo aluzibeki lona uqobo phezu kwezihlabathi ezigudlukayo kwalokho olungakubona. Ukholo luhlala ngesizotha phezu kwedwala lezwi likaNkulunkulu eliphakade elinganyakaziyo. Ngokuba ngokukholwa kusho umbhalo. Wenza lokhu.
And faith can take its stand on the rock.
Ukukholwa lungathatha isinqumo salo edwaleni. Ukuthi amagagasi ashaya khiphe izisekelo. Ukuthi lubuke ngqo ukufa ebusweni futhi lwazi ukuthi uzoba nje kancane. Kodwa ukholwa lungabuka ngaphesheya kolwandle kuye owathi ngekuvuka nokuphila futhi kwahluleka ngisho ukuzwa amagagasi ethi fu. Yilolo hlobo lokholo umama kaMose ayenalo. Wamfundisa futhi wamkhulisa endlini yenkosi uFaro. Emfundisa ukuthi wazalelwa inhloso ukuthi uJehova uphendulile umkhuleko wakhe. Futhi yena wayengeke aba nothisha ongcono. Ilokho okwasiza ekubumbeni isimilo leso uMose ayeyiso. Kholwa ukuthi kwakungu-Abraham Lincoln owake wenza isitatimende esinjengalesi. Manje ngisuye owedemokhrasi noma umriphabhuliki. Mina nje ngingumKristu. Ngoba ngicabanga ukuthi elinye icala alifanele lisho into ephikisana nelinye kungukonakala konke. Kodwa u-Abraham Lincoln emicabangweni yami wayengomunye waba futhi wayengomunye womungameli abakhulu kunabo bonke le United States eseyake yaba nabo kuxubene ne-Washington futhi kanjalo njalo. Ukuba u-Abraham Lincoln waba nesiqalo esibi. Wayempofu. Wayengenalo imuva mayelana nemfundo noma enye into enkulu noma imali noma into eyayingamsiza njengoba u-Washington enza. U-Washington wayeyisifundiswa esineziqu zase-college futhi wayazi wayeyindoda ehlakaniphile indoda enkulu ukuqala nje kodwa uLincoln wakhuliswa endlwaneni encane yezingodo phansi kwemihlabathi emikhulu yaseKentucky futhi kungekho phansi endlwaneni endadlana ehlezi njengesikhumbuzo lapha eLouisville manje kodwa eyindoda enkulu leyo ayeyiyo futhi efanele afunde ukubhala phezu kwenhlabathi ayeyilima ukutshala umbila kodwa ngingathe ngiwedlulise lokhu kubantu abasha ngiyazi u-Abraham Lincoln angaze abe nencwadi engeyakhe empilweni yakhe waze waba semva kweminyaka engamashumi amabili nanye kodwa ibhayibheli nencwadi yabefela ukholo kaFox niyabo akufundayo kubumba isimilo oyiso akumangalisi sinesikhejane sabakhuliswa yimizwa namhlanje amaphephabhuku amadadana angamanga nenhlamba lomphetho kubekwe phezu kwalapho kuhlala khona amaphephandaba ethu wayenebhayibheli nencwadi yabafela ukholo kaFox bukani ukuthi kumenzeni kodwa ebusweni bakho konke lokhu ngelinye ilanga wenza isitatimende kanje wathi uma kungaba khona into enhle etholwa kimi kungenxa kamama obesabayo uNkulunkulu lowo owamkhulisela ukukhonza inkosi niyabo umntwana ulalela umama wakhe okunye kuthinta okuncane ngalowo mama ukuthi umntwana uyolalela uma elimala uzoya kumama ukuba aduduzeke ngaphambi kokuya kubaba ngoba uyena owaba naye ekuqaleni niyazi futhi kukhona isiphiwo esithile uNkulunkulu asinika umama ukuba abe ngaleyo ndlela ngiqonde umama wangempela manje ngikholwa ukuthi omama bayawahlonipheka futhi banokumesaba uNkulunkulu kodwa ngiyakholwa njengezinsuku zomama nje kanje kuyinkohliso kwenza inqwaba yemali ngezimbali nezinto kodwa uNkulunkulu wamama lukhoya lubezi kuzonke hhayi ukumthumelela isipheke sezimbali ngosuku lukamama kodwa kumthande nokumnekekela izinsuku ezingamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu nobusuku unyaka wonke kodwa kusobala izwe lohwebo linokubamba okukhulu ezintweni ezindeni futhi kululeza umama o awu ngosuku lukamama olwedlule ngathumela isipheke sezimbali uzokuthakasela ezinye eziyinqwaba hlala phansi nje futhi ukhulume naye nje kancane bhalele umuga mbambathe ehlombe mange esitatheni mtele ukuthi uyamthanda uyohamba kude kakhulu kunazo zonke lezo zimbali obungazithenga kumtshali nomthengisi wezimbali lelo iqiniso ngiyakholwa ukuthi kwakuse miyalweni eyishumi uCecil B. DeMille usewashona owabhala wayesebeka esibukweni omunye wophisi owedlula bonke webhayisikobho yezwe futhi ngaphambi kokuba kubekwe esigaweni noma kukhishwe uCecil B. DeMille wabiza u-Oral Roberts noDeMos Shakarian ngesikhejane sabefundisi beFull Gospel futhi wabathetha wabayisa estudio sakhe futhi wabakhombisa imiyalo eyishumi engamahora amane wayesecela umbono wabo ngakho uNkulunkulu uphumulise umphefumulo wakhe weqhawe futhi ngenkathi ngikubona ngangikubuka futhi ukuphawula okuncane kwangishaya uma iningi lenu nina enasibonayo awungenkathi indodakazi kafaro ngaphambi kokuba uMose esethole ukuthi wayengumHebheru futhi wayenqume ukuhamba ayohlala nabantu bakubo futhi lapho kwakuhlezi umama wakhe owake waba muhle usekufiphele nezinwele zakhe ezimpunga nobuso bakhe obunembimbi ehlezi esitalweni esinoko kubeka izingalo esityala umama uqobo nendodakazi kafaro yangena futhi wathi indodana kabani empeleni na kulekathi kulethwa ekukhanyeni ukuthi ujoke bethi wayengunina wangempela indodakazi kafaro nokuzipenda kwayo nokunye nokunye nakho konke kulungisiwe yathi kodwa buka angathi abe yindodana yakho kodwa yathi ngimunike indlebo nolwazi oluningi ungahle ukuba awumnika lutho kodwa imigodi yodaka olushelelayo kodwa umama omdala okhandela impunga wathi kodwa ngamnika impilo lokho kwenza umehluko ngamnika impilo unkulunkulu wamnika ukuphila okuphakathi kulinisa ngakanani mama ngezinye izikhathi abantu bathi kimi ikakhulukazi njalo emikhankasweni yami ngiqhubeka ngishumayela ngokuvuka futhi ngifunde indikimba kulokhu kusa isahluko seshumi nantano nevesi lesine kwabasekorinte bokuqala ngokuvuka kodwa niyabo indlela ababeka ngayo umama namhlanje ibhodo lezimbali lihlezi eduze kwenenekazi elidala elidala futhi elingeke lakwazi ukusukuma mhlawumbe nobuthakathaka elinekhanda elimpunga elinembimbi futhi lihlezi esihlalweni esinoko kubeka izingalo lokho iqiniso elenele kodwa ngithanda ukuthatha indikimba yami nginiphezele sing isithombe ukuthi umama
uyiomunye
wathi ushumayela kakhulu kakhulu ngokuvuka cishe wonke umlayezo unokuthile ngokuvuka kungani impela kungubuhle bendawo yokuphumula uqobo yevangeli akunandaba ukuthi wenzani uma engavukanga kwabafileyo khona-ke konke okwakho kwakusezeni kimi kufakazisa ukuthi wayengunkulunkulu kufakazisa yonke into ayenza ukuvuka kanti futhi kuyindawo yokuphumula komphefumulo kuyindawo yokuqala kungukhaliso mthele kwenduduzo yethu futhi uma sibona ukuthi wavuka kwabafileyo kusibeka nesikhali sevangeli ekhaleni lempi ukuthetha indawo ukulwa
ngokuba
siyazi wathi olahlekelwe ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana futhi futhi ngicabanga ukuthi kungokugcotshwa kwenkosi enkulu ye-full gospel ngokuvuka nezethembiso zakho zobunkulunkulu nenduduzo leyo enika labo abathemba kukho ngokuba kuthembisa ubunye bokuhlangana kwethu ukukhulu ndawonye futhi kuthembisa futhi ukufiphala kwesono sonke kuthembisa ukufiphala kokukhubazeka konke bonke ubuhlungu esabenza kulokhu sasifanele sedlule nabo kulempilo kuthembisa nokunyamalala kwakho konke kuthembisa ukuthi ngisho kufa kuyolahlekelwa ukubamba kwakho futhi siyovuka ekufaneni nojesu ngakho embonweni wami ukuvuka kuyisithembiso esikhulu kunazo zonke ezintweni zombhalo kukhona lapho kunamatheliswe khona ngophawu Futhi iphasika lokugcina lapho ngangishumayela ezintweni ezintane ezithi ephila wangithanda, efa wangifundisa, embelwa wathwala izono zami zayabude le, kodwa evuka walungisisa ngesihle. Lolo usuku lwami, lolo suku olukhulu lwezinsuku, futhi ukubona ukuthi luzochazani kithi sonke ekuvukeni, njengoba sisebenza futhi silinda lolo suku olubusisiwe lwezinsuku.
It gives us the promise that someday that these old weeping people
ukuthi ngolunye usuku lezi ezindala ezingenamandla ezibuthakathaka izinwele ezimfunga omama abajabukile bayoshiya. Hayi umama kuphela oyobe ehlezi lapho ngokwakhe uqobo, kodwa wonke umndeni wakhe naye, nokuthi kuyoba usuku olunjani.
What a time it will be when we look upon the faces of those who we have loved so well. Kuyoba
isikhathi esinjani ngenkathi sibuka ebusweni balabo esibathande kakhulu. Umehluko njepho kulokho kusa lapho sesiyobona abathandekayo bethu nokubona abayoba yikho ke zonke izintupheko ziyosuswa, konke ukoniwa ubuhlungu kuyokwenziwa. Kungabikho zitathi eziphaphathekile zokufa, kungabikho zinyembezi emehlweni. Ukuvuka kwethembisa konke okwalokhu. Akusayi kuba khona mingcwabo, kungabikho kubhambatha umntwana omncane esitathini, lokho kunjengengxenye yetshe lapho umngcwabi egqumisa ngemithi futhi amphushe futhi ampende nokunye nokunye ukubukeka kungokwemvelo. Akusaze kwadingeka futhi lapho.
Khona-ke
ngicabanga lapho sesibabona bebi phezulu ngaleyo abathandiweyo bethu, omama bethu, izihlobo zethu, bonke abangani bethu, futhi sibabone emizimbeni yabo engasayi kufa, imizimba yabo yasezulwini, ibhekisisa isimilo sabo, sibone ukuthi baziphatha kanjani ngaleyo emnandi ethule, kungasekho kwethuka nengxaki.
To see him in standing in the likeness of the Lord Jesus.
Kubabona-ke bemile befana nenkosi uJesu, lolo kuyoba usuku olumangalisayo. Kuthi ngamunye wethu ezimbandweni zethu sibheke phambili futhi silangazelele lelo hora lenduduzo ngenkathi sihlangana nabo. Ngamunye ucabanga ngothandiweyo wakhe, mhlawumbe umama wabo osewashona.
Kuyoba
usuku olunjani pho lapho usubona futhi.
Futhi
nakubaba nakumfowenu nabo bonke abathandiweyo, kuyoba usuku olunjani pho.
Ngiyacabanga
futhi khona manje.
Ngicabanga
ngomndeni wami, kuyothatha ukuthini kimi.
I'm thinking that on that resurrection morning,
yakucabanga lokho ngalokho kusa kokuvuka, mhlawumbe okuqala oyoza kuhlangana nami kuyoba ngusharon wami omncane.
Ha,
uyobe engakhathazeli, lowo devil ngeke angena kuleyo ndawo. Awukho sifo solwembu lobuchopho esingake sithinte lelozwe. Uyobe engangivayizeleli evalelisa kimi. Hawu amancane amehlo aluhlaza sibhakabhaka ayobe esiqina lapho ephosa izingalo zakhe futhi ememeza baba. Ngiyojabula kumbona, ukwazi ukuthi akasayi kuphinda afe futhi, ukwazi ukuthi konke kuphelile, kungani ngishumayela ngokuvuka kangaka.
Khona-ke
ngiyobona umama wakhe, umama kaBhili, umfana wami, futhi nginezinkumbulo eziningi khona lapho ezilibalayo. ngiyakhumbula ngenkathi ngimthatha noma umnumzane Com phezulu lapha wayemthatha obohambo lokugcina futhi ngangimlandela emotweni kwaco u-7 khona lapho uBilly enezinyanga eziyishumi nesisiyagalombili ubudala kanjani ukuthi babemkhiphela kanjani emgwaqeni futhi bamtedele ambone futhi uyolala futhi akhale ezinyembezi futhi abone ingane yakhe kodwa akasoze asondele kuye futhi-ke emgwaqeni ezansi umngcwabi uyeza futhi waya ezansi ugwaqe umama lapha wayemnakekela ngaleso sikhathi futhi wayemi phandle egcekeni egqoke ibhulukwe elifishane elincane elenziwe ngokwehlukehlukene nekepisi elincane elibomvu idonsele ngantanye ekhanda lakhe futhi lapho leyo mama elele kulelo hlaka ngemuva kuleyo ambulensi engibhekisisa lapho ebona ingane yakhe encane ime egcekeni azi ukuthi wayesethatha uhambo lokufina wavuka ehlakeni futhi wamemeza futhi waphosa isandla sakhe esesingamathambo ukugona ingane yakhe encane egcekeni kodwa wayengeke abanayo oh kuyoba injabulo kumbona ngalolo suku cha angeke esaba nezandla esezingamathambo izitathi azisayi kuboqoka kodwa uyama emzimbeni wasezulwini omuhle wendlovukazi yasezulwini nokukamama amehlo akhe amnyama amnyama njengamaphikwa egwababa ayobe esina ngenjabulo uyobe engakhothile yonke indawo lapho lowo develi we-TB angasoze angene kulelo zwe kodwa ungasayi kufa uyoma esekufaneni naye cabanga khona-ke ozayo olandelayo ukuhlangana nami kuyoba u-Edward esesimbiza ngohampi ukunqamulela igama wayengokuqala weketango elinamahuka isisiyagalolunye elikhulu iketango lomndeni
wakwa-Branham
waba ihuku lokuqala ukugqabuka oseduze kwami ngiyombona u-Edward eza esidima kimi noma washona engumfana eneminyaka yeshumi nesiyagalolunye ubudala futhi ngenkathi ngimthatha ngesandla sakhe ngeleqiniso siyoba nezinhlwaba yezinto eziningi esiyoxoxa ngazo zobufana ngoba sasingoshumi sasinemathelene endawonye wayengivumele ukuba ngigqoke isidu yakhe nezinto njengoba benza bafowabo bangempela kuyoba injabulo ukumbona futhi futhi ngiyamuzwa esho into enjengale wayithola imilomo yami bilna wawusebenza epulazini lezinkomo esikhathini esokuhamba kwami emhlabeni kodwa sibhedlela ngathumela inkulumo emumva tshela ubill yonke into ilungile ngiyokujabulela ukuthi yebo ngayithola inkulumo yakho phandle enkangala kona-ke ngiyacabanga olandelayo oyoza ngubaba wami waba yihuku eyilandelayo ukushona futhi cha ngicabanga ukuthi uCharles waye yihuku elilandelayo umfowethu omncane kunami waba nengozi yemoto ngenkathi nje esengumfana omncane wayethela njalo ehudula umlenze wakhe wangakwesokudla lapho ehamba kodwa niyazi ngenkathi ngimbona uyobe engasawuthuli lowo
mlenze
yoba sekuqediwe ngakho konke siyoma ebuhleni obukhulu bensizi futhi uyothi kimi into enjengale lapho emamatheka uyothi yebo bill awukho ngozi phezulu lapha futhi ngiyabukhumbula ubusuku ngaphambi kokuthathwa ngiyiswe engozini yemoto wakhuluma kimi umi ngasekungeneni kwekhaya lethu elincane elithobekile futhi ngilibuka phezulu khona manje wakhuluma kimi ngenkosi emahoreni ambalwa nje ngaphambi kokushona futhi wawusepulpiti ushumayela ngenkathi ngihamba kona-ke kuyoze baba o sengiyambona nakuba enginika okuningi kushaya kunzima khona impela nje engangekudinga kodwa ngiyabona leso sikhomba sezinyama eziyinkimbinkimbi sezinwele ikwazimula kakhulu unaninini ngalolo suku.
And you look at me and say, my boy,
you will never get up on the table and here anymore hungry than he should be. Nanini elambile ukuba adedele abantwana bakhe badle ngoba lapha sinenala akukho neze kweswela lapha ukubona ngenkathi eyosebenza futhi amasente angamashumi amahlanu noma angamashumi ayishombisa nentani ngosuku bese kesukuma etafuleni ukuze abantwana bakwazi ukudla abuyele emsebenzini futhi wayesebenza kanzima iyembe lakhe lize lishise ilanga emhlane wakhe futhi umama wayelisika ngesikelo. Ngiyomuzwa esho into enjengale. Bill, uyakhumbula ngalo busuku wena nomfowethu George nifika ngimkhulekela ngenkathi ngifana? Uyazi ngatshela unyoko ukuthi awukhona izingelosi ezimbili ezimhlophe zilebe ebhedeni nengelosi ebomvu onyaweni. Nengelosi ebomvu yayizama ukungithwala kodwa ingelosi emhlophe yama phakathi nendawo ekugcineni zangithwala zangiyisa ekhaya.
And also the next link to go or did you go to Ukushona
noma owashonayo uyoza uHoward yobona uHoward lapho singoshoma indawonye nomula mazwe endawo zonke ebizelwa kuba umfundisi obukhulu ubuntu kodwa abahambisana naye babe lokhu bembuyisela emuva ingonke yokugcina engabanayo naye wathi uma sengishona Bill ngambona eshona ngombono cishe eminyaka emine ngaphambi kokuba ashone ngamtshela ngibona ubaba eqala ithuna lakhe futhi ethi wayengolandelayo wathi kukhona into eyodwa engifuna ungenzele yona wathi ngidunge impilo yami bengiganiwe nayo yonke into angazi kwenzekani ngathi uyamkholwa Howard na wathi ngakho konke okukwimi ngiyamkholwa ishe ezinsukwini ezimbili noma ezintathu ngaphambi kokushona wenza ukuthula kwakhe nonkulunkulu nomfowethu Neville nabo lapho futhi wathi kukhona into eyodwa engifuna uyenze uma ngishona Bill yiba nabo bangiculele uyoqonda futhi athi wenze kahle.
I'll hear him stop
and call him out. Ngiyomuzwa ema futhi angibuka futhi athi Bill what on?
After that will come Brother Seward.
Imbongo lokho kuyoza umfowethu Seward. Umfowethu Frank
Broad.
Umfowethu George D. R.
All the resurrection means a lot to me. Ukuninga
kakhulu kimi.
I'm anticipating on that
ngalelo hora lokupheliswa umphele elikhulu. Kuthi lapho kukhanya kuqala ukusabalala siyokwazi njengoba saziwa siyaqonda futhi siyokhumbula ukwazana kwethu okunganakekile nalabo labo okade elapho futhi abaningi siyaba nabaningi lapho esingazange sicabange ukuthi bayoba lapho ngoba niyazi kikuleso sikhathi ukuthi khona ukuthi zinkwa ezindiphose phezu komuntu amanzi akhathazayo ziyobuyela kithi ngalolo suku uma sibona imiphumela yobufakazi bethu bantu esingaqondanga isinyathelo sabo mayelana nalo ishe bayoba lapho yoba usuku olunjani pholo futhi-ke futhi imbewu leyo esayihlwanyelayo singacabangi ngisho nokuthi babeyokwenzani kodwa nampa lapha baletha izithelo eziyigugu futhi siyobabona ngalolo suku abaphiyazayo abathandiweyo nezihlobo ngicabanga ngabayizinkulungwane engibabone bephenduka yebo kwaba yizididi manje ukuhamba nokuthi yayiyini inkonzo yabo
oh
kuyathatha kukhulu kunokuvuka kuyathatha iphakathi kungeza ukuthawulana nokuthola izinto engingazazi manje.
There will be those old gray-headed mothers that you're wearing those white collars for today. Mama badala
bompunga enibagqoke lezo zimbali ezimhlophe okwanamhlanje abayonibona futhi bayababahle bengamelelwe yiph isiqotho lesimbali noma isithombe somuntu omdala ompunga kodwa kufanele nasebuhleni bokuvuka bayome kufanele noKristu imizimba yabo yasezulwini bebasha futhi bebahle njalo njalo impela lokho kuphumula lolo usuku lukamama engilulindele lokho kugcotshwa kobukhosi hayi kugcotshwa kobukhosi ngebhale nephunga limnandi esekweni kodwa kugcotshwa kobukhosi kwesefulo ngokuba uNkulunkulu umguqulile cabanga ngobaba wami umdala nobuthakathaka futhi ikhakhazeliswa ukufa kohlangothi uyobe engakwenzi lokho ngalolo suku uyoba okwehlukile-ke futhi lokho kukhanya okukhulu kuqala ukusabalala lapho siqala ukuqalaza futhi indingilizi enkulu iyobe iya ngokuya iba nkulu futhi iba nkulu futhi iba nkulu bonke kubonakalisa nje kusondela kukajesu futhi emva kwesikhashana njengoba iciwo lithi futhi ngiyombona ujesu ekugcineni
Jesus so kind and true.
Uyabe engilindile. UJesu nomuntu okukhulu neqiniso. Isitalente sobukhosi sakhe esihle. Uyongemukela ekhaya emuva kokuba lolu suku selwedlule. Bonake lapho simbona futhi asikuba yikho lokho esiyikho manje. Uyakwazi ukuthi singamthanda kanjani kakhulu. Asikuba emuva nokwesaba okuncane ngoba siyoba njengaye. Uyoba isihlobo sethu esikhulu kunalokho ayikho manje siyomqonda kangcono ngoba sikude kakhulu emzimbeni efayo khona-ke siyobani umzimba ufana nowakhe okhazimulisiweyo siyokwazi ukuthi singamkhonza kanjani futhi lapho sibona ukuthi ubukhona bobuyena benzeni kithi busiguqulile omdala esephenduke wamusa bonke abakhubazekile sebeqondisiwe siyoqonda-ke ukuthi kungani amandla akhe asiphilisa imibuzo ukulokhu usezingqondweni zethu angakwenza kanjani na kungaba kanjani lokhu na ngandlela thize ngokuyimfihlakalo konke kuyoshabalala amafindo ebelikade liboshiwe ezingqondweni zethu ngemuva ngabe kuyoba yilokhu na bekungaba kanjani na kanyathize noma enye iminwe enobukhosi iyosombulula nje uthukulule lawo mafindo futhi konke kuyoshabalala kungene ekupheliswweni imiqhele okukodwa okukhulu khona-ke siyombona khona-ke siyoba njengaye khona-ke siyomkhonza khona-ke siyombona umama njengoba uNkulunkulu emfuni umama akayi kuphelela lapho ngaphandle komndeni wakhe isizathu isikhathi esikhulu kunazo zonke sempilo yakhe ukubona izingane zizungeze itafula futhi zonke ziphilile futhi zijabule nokumbona ethela ikhofi noma ngabe wenza ini futhi elungiselela ukude kwakusihlwa nowakhe nobaba ehlezi phansi ngani leso isikhathi esijabulisa kunazo zonke empilweni kamama ukubona abantwanyana bakhe bonke besekhaya manje ningalugeshi lolo suku makuthi iketango lomndeni wakini lihuku endawonye ihuku ngehuku makuthi zonke izifaki zesondo zibe sesondweni khona-ke lapho sihlala phansi nemindeni yethu namaqoqo ngaphesheya kwemipheme ephezu kwesihlalo sophakade usuku olunjepho oliyoba yilo khona-ke siyoqonda akunguye owakwethembisa lokhu ezambulweni sokuqala lapho elasho khona ukuthi inkemba yebukhali esikadlangothi zombili yaphuma emlonyeni wakhe wayebizwa ngezwi kankulunkulu kwakukulezo zindebe ezifanayo ezathi nginguye ophilayo owayefile sengingophilayo ukuze kube phakade naphakade kulezo zindebe ezifanayo kujohane omngcwele wesithupha amashumi amathathu kusho lokhu ukuthi angiyikulahlekelwa lutho kodwa ngikuvusa futhi ngomusa kuphela uye owenza isithembiso lezo zindebe ezifanayo eziyigugu unguye yedwa osisindisayo osiphilisayo osihlengayo futhi oyosivusa ngomhla wokuphela uma uyilelo woku elincane elintekenteke elehlukanise lokhu kuhlangana futhi umndeni ngalolo suku kwangathi uNkulunkulu wasezulwini kulokhu kusa ngenye indlela nendlela eyifihlakalo ukuthukulula lawo mafindo aboshwe engqondweni yenu futhi kwembuleke kini uthando lolo analo ngani futhi kwangathi ningeza ngobumnandi ukuzomkhonza. Sisacabanga ngalezi zinto, masikhuleke.
Just before we pray and you have
Napambi nje ukuba sikhuleke ngisakhothamise amakhanda enu ngizonibuza ningathanda kulolu suku lukamama ukuphinda ninikele kabusha izimpilo zenu buye nibheke phambili kulokho kuvuka na ningaziphakamisa izandla zenu kuyena ngenkathi wonke umuntu uNkulunkulu anibusise.
Would there be a sinner who's present now would say
ngaba khona isono esikhona manje singatsho ukuthi Oh uNkulunkulu angikazithumi mina uqobo kulelo huku ngingokukhethayo ongayikuba lapho ngenkathi umama ebuka ezungeza enkazimulweni angeke ngibe khona lapho ngoba angikakwenzi ukuthula kwami noNkulunkulu anginathemba lokuphila okuphakade kimi kodwa namhlanje ngingifuna ukukwenza lokho ungasiphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele uMfoti Branham kulesi sikhathi ngifuna ukukhunjulwa emkhulekweni ngoba nginabathandiweyo ngaphesheya kolwandle ulwandle lokuphila futhi ngifuna ukuhlangana nabo phakamisani izandla zenu noma othile ohlubukile futhi ufuna ukubuya kulolu suku futhi athi othi ngiyaphinda ukuze hlukanisela wena mina uqobo lwami futhi ngeza ukwenza busha isivumelwano sami nawe ungasiphakamisa izandla zakho na baba wethu osezulwini njengoba kusondela lolu suku luyokwenza usuku olulodwa lusondele kakhulu kuleso sehlakalo esikhulu futhi kade siphoqwa nje unyaka ngamunye ukubona lesi esimelelwe njengoba abantu babevamise kuya phezu eJerusalema ngosuku lwePentecost nokuhlanza ithabernakele nendawo engcwele nomnikelo womnikelo wesono unyaka ngamunye babekhunjuzwa ngenkathi lelo wundu lifa lapho ukuthi kuyofika isikhathi ukuthi iwundu likaNkulunkulu liyofa ukwahlukanisa isono. Isikhathi ngasinye lo mfo omncane ekhala negazi lifafazeka ezandleni zabo babekhunjuzwa ukuthi kuyoba nesikhathi lapho kuyoba lewundu kaNkulunkulu eliyokhala elilama esiphambanweni. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi njengoba sibuka namhlanje futhi sibona ukuthi emavikini ambalwa adlule phambi kokushiya inkonzo yakho ukuya eCalifornia le Indiana ilele ingembethe futhi usile futhi wawungekho ukuphila ngokubonakalayo izimbali lezo ezafa ngekwindla edlule amaqabunga asukile ezihlahleni futhi amanzi esihlahleni aye ezimpandeni futhi yonke into isifile kodwa kwakukhona inkathi yonyaka ngenkathi ilanga liqala ukukhanya ngendlela ehlukile ilanga lifanayo elikaze likhanye ebusika kodwa izinto zishintshile futhi likhanya ngokwehlukile ukukhanya kwelanga nezinto ezingumsuka wezinye ukuphila kwagquma phezulu ndawo zonke amaqabunga abuyela ezihlahleni ukushiya ukuphila lokho okushiye iqabunga neqabunga lawa kodwa ukuphila kwaye emhlabathini kwabuya buhlani obusha ebuhlani obukhulu babusha imbali eyeke amakhe ayo eyeke ukukhipha imisebe yayo futhi yawela emhlabathini ukuzala yaquma futhi ebutheni bayo namakha amasha yini esiyikhunjuzwayo Nkosi kulo amahora na futhi umhlaba uba ngophuma emakhazeni ihlale likhalayo uye eparadisi lobuhle futhi izinyosi nezinyoni zikhula yonke into enamile nezihlahla kwesihlahla ngomoya omuhle emimoyeni yokufudumala kwentasahlobo
joy was on the earth again.
Imfudumalo nokujabula akusemhlabeni futhi ngenxa yelanga SUN.
But someday the SON is coming. Kodwa
ngelanga indodana iSON iyeza nokuphilisa emaphikweni ayo.
Those little lives that's hid like the sap in the tree.
Nalezo zimpilo ezincane ezicashe emanzini esihlahla emhlabathini. Njengo ngokuphila okusembewini yembali. Iyayibuyisela ebusheni futhi ungabikho kushabalala.
Oh,
sikubonga kangakanani ngalokhu. Futhi bekuneziningi izandla eziningi eziphakamile kulokhu kusa. Ngoba bayazi ukuthi ngaphezu kweveli lapho kunokuthize. Bayalangazelela ukubona umama, bayalangazelela ukubona abathandiweyo nababaziyo, futhi bathole zonke lezi zifihlakalo ukuthi beza kanjani lapha futhi phansi esikhathini konke kulele ngaphansi kweveli elifihliwe. Futhi ngelinye ilanga uyeza, futhi baphakamise izandla zabo bafune ukuqiniseka Nkosi.
They're renewing themselves again.
Bazenza busha futhi futhi nami nginjalo.
Now help us.
Manje sisize Nkosi. Yenza busha ukholo lwethu namandla ethu.
And as we feel the ngoba sisize
ukusondela kwenkosi. Futhi eminyakeni engamashumi amane edlule lapho kwephuka iPentecost elisha phezu komhlaba.
The spirit began to
moya uqala ukwembula izinto. Kuthi nafu lapha esikhona esibonakalisweni sokugcina ngaphambi nje kokufika. Yazi ukuthondela kwenkosi useduze kulihlaba bona abagulayo bephiliswa ekuguleni kwabo. Obekukade kuyimfihlakalo ezweni eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kusukela kwabapostoli. Kodwa nakhu kubonakala futhi abaprofethi bevuka, izingelosi ziyabonakala, izibonakaliso nezimangaliso.
Resurrection's drawing nigh.
Buyini na ukuvuka kuyasondela indodana iSON iyeza.
Let us be ready.
Masilungele Nkosi. Masibone zonke izithembiso zobuNkulunkulu.
Ngingacabangi
ngalamafindo amancane andiswe isayense nokunye nokunye ukuthi angeke kwenzeka. Abaqale ukuthukulula kulokhu kusa ngokungayikufa. Njengoba izamazamisa ngaphesheya emazwini eBhayibhelini likaNkulunkulu njengensimbi yomculo elungiswe kahle ukucula isigqi, inguye owayefile futhi ngiyaphila kuze kube phakade. Useza kuba isikhashana izwe lingabe lisangibona, kepha ninani yongibona ngokuba ngiyoba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe.
And it shall come to pass in the last days, saith
God. Uyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Izibonakaliso nezimanga, abadala baphuphe amaphupho, izinsika zenu zibone imibono. Izibonakaliso zemvula yamumva nesikhathi sokuphela. Akuziwe phakathi kwethu kulokhu kusa Nkosi, futhi kwangathi ukholo lwethu lungavikeleka ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen.